hello, call my name. Watu ngangaba zinete. Ayege bakulume otwa yi wasiyo. I heard hello, call my name. Watu ngangaba zinete. Ayege bakulume otwa yi wasiyo. I heard hello, call my name. Watu ngangaba zinete. Baege bakulume obayi owaziyo. Bathi wena usuhluleka, bathi ngeke uphumele. Baege bakulume obayi owaziyo. Bathi wena usuhluleka, bathi wena ngeke uphumele. Hello, I see you in Sasala. Tomu no tuya, sukabama. Mobuyena, mobuyena, umpulumpulumpelo. I see you in Sasala. Tomu no tuya, sukabama. Mobuyena, mobuyena. Singhamba phansi obuyena
yena
yedwa obuyena
yena
yedwa umphethu mathi kalaka singqongqo akune stress singhamba phansi obuyena
yena
yedwa obuyena
yena
yedwa iwafungu satha ibandlala house amgumi pho samqumba phansi obuyena.
Yeah.